mulari onako lwalero tutunulide ekiragiro ekyayisibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekyannema ekiwera abantu mu ggwanga lyonna okwokya kasasiro. Omusasi waffe Derek Juko aliko bannamasaka be yayogeddeko nabo ate n'abantu mu bitundu ebirala ne batubuulira kye balowooza ku kiragiro ekyo NEMA kye yayisa ekiwera abantu okwokya kasasiro.
Bannamasaka mu kiseera kino bakyakubagana empawa ku nnambika y'ekitongole kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA ku nnambika gye kyafulumizza omwezi oguwedde nga kiragira ab'obuyinza mu buli disitulikiti okwetooloola eggwanga n'ebibuga okugira omuntu yenna okwokya kasasiro era kikola abaamenyezza amateeka era singa omuntu omusango gumukka muvi aba ayinza okusibibwa ate n'okuwengasi oba n'okuweebwa ebibonerezo ebirala ebikakkali.
Ekintu kino kikyalimu obuzibu olw'ensonga nti singa gavumenti esoose n'etuyamba neewerera ddala kye bayita akaveera ne kati w'ogaana okukwokya tugenda kukateekawa, tuyina dampu gye tugenda okukasuula tulowooze nti neyo kajja kubeerayo bulungi, tetuyinaawo bifo ebiteeketeeke tiba tulina okuteeka obuveera era kale baba bifunye bwe tunaabuteekayo tebuvunda bwe tekaliko omusolo naye tukikkirize nti ne Rwanda nsi gy'eri naye tesaasaanya buveera nga fwana mu Uganda bw'ekola ki bwe busaasaanya.
Nze Nasija Oliver, nze kansala omukyala akiikirira Ssenyange ku divisioni ya Nyendo Mukungwe. Nze nsaba gavumenti etuwe factories tunafuna factories kasasiro oyo abantu bajja mukolamu ebintu ebyomuki ebyomugaso ate bafune emirimu ate n'ekitundu kibeere nga kiki kirungi
ate ne kasasiro mungi nnyo abantu oluusi bojja okulaba nga beewonya obukyafu naye bwe babagambye bwe batyo mutebasobola ng'ate ebibira babimazeewo basooke bakole enteekateeka abantu banaateekawo kasasiro abantu emmotoka ziriwe zinaamugjayo naye mu byalo eri wonna mutewaliwo kwokya kitegeeza enkola yaabwe si nnoŋŋamu nnyo.
Meya wa division ya Nyendo Mukungwe Michael Mulindwa naku musana ye asanyukidde ekiragiro kya NEMA.
Kuka okwokya kasasiro kintu kya bulabe, kasasiro alimu ebintu bingi, alimu plastic, alimu ebipiira ebivaamu omukko mu byennyini nnyo era n'ofunamu empewo embi ey'obulabe nga carbon monoxide n'ebirala, so bivaako ku obulamu bw'abantu okukendeera. So kati NEMA bw'ebanga yayisizza obutaddamu kwokya kasasiro tugiwagira era n'abantu baffe bulijjo tubagaana tuyokya kasasiro mukunganyize waalina okulaga bajje bamukuyooleko nekigenda tuyamba nti n'abantu bateeka okusasulira kasasiro waabwe kati basobole omubajjawo kyobala ntwagala kampuni ez'obwannakyewa ez'abantu obuntu ezigenda okukunganya kasasiro mu kitundu ng'era abantu basasulayo akasente okusinziira kasasiro waabwe obungi bwe bafulumya kijja kuyamba okumalawo okwokya kasasiro naye nga kituufu nnyo NEMA kyeweze ate kigendereko ate tukomana kwekyo ezijeetaase n'entobazi zaffe wano entobazi nnyingi ziweddewo olutobazi lwa ndyabusole luliawo luweddewo lwonna lwonna okuva mu ndyabusole okutuuka eri ebulando kabagabo luweddewo naye ng'ate balusaanyawo ng'olaba mulimu n'abamu ku bakulembeze abali mu gavumenti zino ez'ebitundu baki nga bwe balimira bwe bakola ki sosho NEMA njagala ejje erwane ku ntobazi ezo kubanga erina ne enforcement amu yaayo ya environmental police naye aba environmental police ebiseera ebisinga balya nyenguzi. Omukulembeze wa ggwanga yatwala ebikwekweto ku nnyanja nandibadde byakuba abantu aleteko amagye gakoleko ku by'entobazi.
Akulira essomero lya Numasa Senior Secondary School Kikomeko Mark agamba enteekateeka y'erisomesebwa eripya eyannyu kalikulamu ku mutendera gwa O-level ne A-level nayo eyinza okuyambako abayizi okubasobozesa okufuna obukugu okusobola okutaasa obutonde bw'ensi.
Ekyamazima enteekateeka yo nnungi nnyo era bw'otunuulira ensomesa yaffe eno eriwo ennaku zino eyagala nnyo kye bayita hands on omwana ono tuyina kye tuyita projects era abaana bantu basomesa okuba nga baba ne skills okugeza ebicupa ebya plastic ebyo tusobola okubyeyambisa netubijjamu ate ekintu eky'omugaso kinaayamba eggwanga. So enkola eyo eya NEMA gyeyaleese simbi wazira mpozi kyeyina okukola NEMA nga ekitongole kwe kuwa abantu emisomo egiwerako okubeera nga abantu bategeera mugaso bulungi ki obuli mu nga kino ekitongole NEMA ate na bulungi ki bwe tuyinza okujja mu bintu bitukozesa na dalogeza nga amachupaga plastika omuvera
wadewa na Masaka bakyagenda mu maaso n'okubagana empawa ku nambika eyayisiddwa ekitongole kya NEMA ate ekitongole kya NEMA bakwataganyidda ne munisipaali ye Mukono wamu ne bannamikago okuli aba International Growth Center gye buvuddeko batandise dda kaweefube w'okusomesa abantu mu kitundu ekyo okukomya omuze gw'okumansa kasasiro na bukya we basobola okumweyambisa okukolamu ebintu eby'omugaso. Enteekateeka eno bagitandikidde ku byalo bibiri e Mukono okuli ekya Apa Nabuti ne Kiwanga era singa etambula bulungi balowooza nti bakugibunyisa ebyalo byonna ebisangibwa mu munisipaali eno nga akulira ebikwekweto mu kitongole kya NEMA Victor na habwe wayongera okukkaatiriza ku nsonga eno.
Project eno tugenda okukwasaganya n'abe Mukono Municipality nga twegaseeko ne bamusigansimbi abava mu London School of Economics na International Growth Center okutuyambako. Project eno egenda kutwala mwaka mulamba naye nga kitandikiddeko kino si kyekyenkomeredde naye bwe tunaaba nga twagala nga tuvuddemu bulungi nga bwe tubyagala tujja kweyongerayo kole ne munisipalite yonna ebyalo ebirala ebiri mu Mukono munisipalite.
Ye avunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu munisipaali y'e Mukono George Masengere agamba nti ne mu kitundu kino kasasiro abadde akyali kizibu era n'asanyukira enteekateeka eno.
Nga Mukono tugenereetinga 270 tons naffe tusobola kukolekitingako only 45 tons nga tukozesa kapasite yaffe oyo kasasiro yasobola okugenda ekatikolo kitegeeza mungi nnyo atasobola kugenda kasasiro ekatikolo oba okuteekebwa mu bifo ebyo ebisobola okuba nga bimumane kinga bulungi ensonga lwaki tulese initiative eno ate tusupporting ne n'abalala aba private sector basobola okujja nga bapromotinga recycling mu nkola y'emu ffe nga Mukono site yaffe government tugyebaza yatuwadde ettaka era tusuubira tugenda kuba nga tulina end of this financial tusuubira tujja kuba ne acres nga 37 ana mu bbiri kubanga tutwongeddeko okuva ku ssente ezaava mu KCC twayongerako acres eza emergency fund ezatuweebwa ne tuwongerako acres 2 kati twakayongerako endala 5 era tusuubira tunaamaliriza tujja kubeera mu acres nibazanga ana mu emu oba ana mu bbiri.
Maria Ojwela okuva mu kitongole kinnamukago ekyakwataganye ne munisipaali y'e Mukono n'ekitongole kya NEMA ekya International Growth Center naye ategeezezza lwaki beenyigidde mu nteekateeka eno era mu mwaka omulamba bagitaddemu ensimbi emitwalo ebiri egya pawundi nga balowooza ku nteekateeka eno singa etambula bulungi bajja gisaasaanyiza n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo.
We always want to bridge the gap between research and policy making, and therefore we work in developing countries to promote a sustainable and inclusive economic growth. And within our city's portfolio, one of our major policy clusters is precisely waste management. We are delighted to partner with NEMA actually on this project and with Mukono Munyoki Municipality. We do think it's going to have a great impact not only in terms of economics but also for households and living standards and basically the dynamics across the municipality. At the same time, we do want to scale it up, and this is just a pilot study, and then we can expand it to other municipalities and across primary and secondary cities in Uganda. We do fund projects in this case under our SPF, which is a small project facility under £20,000.
Yes, Center of District of Commerce in the Fred Nyenje Kayira agamba nabo kasasiro abadde akyali kizibu mu kitundu kyabwe era n'asaba enteekateeka eno bagitwaleko mu kitundu kyabwe nabo basobole okuyambibwa. Olwa 89.2 CBS Emmanduso Radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi, nze Derek Kijjuuko eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka.